nitakutendea. We nafsi yangu inuka, mwamini Bwana. Roho yangu inuka, mwamini tena. Yeye aliyeahidi vyote yuko hai, atakutendea.
Jeri jambo gani ngumu? chini kidogo, chini kidogo.